jamde jeedidi filmaji chapandi tati yoni e leydi Afrik hirnange ko jamni gotiri fawi hen to Douala leydi Cameroun.
Omar Mamadou Sow
tobbi mawde subaka hande o no tonto leydi Côte d'Ivoire ko lewru heddinde iwari nabe jahata e wote subade ardotobe diwi e der leydi ndi ngam heblanade den nyalande non Charles Blé Goudé horeji feddi dawru ko jep ombo eri nde lapol nde wadatin wayna lapol wajade yo jam dumo hay goto woto barmo wota hay goto mayi ko e tumindiral e jeni yankobe o fenyini nde do yidde talata hanki to Mali rafinde nago an jokki beydade e wuddu leedi ndi buri kewdi egi e cercle de bankas diwal mopti sabi non piandi pellikul yankobe ardibi guride ngadi noddanga fewde e horebe leedi ndi ngam yobe balle to Cameroon ha jemma hanki limori maybi e mabugol ton huberi ina tullino e chapandi tato enjenayi ganyibi beko noga tegu besnguji di mbeltaki eno gwole njila ude ngoni e yarudini sabu wadi joni baldi tati ewi mabbi kwa bi keba ni kabruji kureji mabbi e hot nobi e nden huberi. On chelminama hedibi RFI fulfulde dade adunaru hande ko alarba nogase jegom leru jedu buru hitande ujune didi e nogase tati. Nombiru den joni no hedi leru ko iwari nabi inenjaha e wote subade ardotobi diwi ender ledindi. Ngamma heblanadi nden nyalandi non Charles Blé Goudé ko gote pinabe dawro tawi ko horejo land bitede ko jep ombo ebbi wadugo lapol ngam wajade yo jam dumo. Hay goto woto barmo woto hay goto hawr hene lajal ko e tumindiral e jandiyankobe o fenyini nde do yiddi e talata hanki jantore nultindirade men Imourade Abidjan Abdulaziz Diallo
gol setewol jinda e leedi ndin rewa e tia e duudude fi wajagol ivoirien nabe ben no be beydira munyal e deejere fi yo suboji tia e diyo e saati didin feccu e hore jam Charles Blé Goudé horejo fedde cojep de wi'i ko wadirta dum ko dandugol leedi Côte d'Ivoire rufugol jiije e leedi ndin wano ko feccuno kon e di duubi yawtudi otorike dendangal hore be dawro ben anditugol ko be landi tortebe kuude mabbe
legon aux générations à venir
ngoponen besngul men arayobe ndonu moddu ido subngoji ko timtorgal mangal e fannu demokrasi leedi men yubbingol subngoji fotno wonde ko daminaari kono kedi e yarugol yeso e der leedi Côte d'Ivoire ngam ittude do kuluhuli wargoli dawrugol ko okkude wonki kono wana ittude wonki
o jagordo kiddo halfanodo chukaku e fewndo lamu Laurent Gbagbo wadi noddandu e juppundi seyi on limaindi woteji din
notre tranquillité
dépend fawi ko e woteji di ko ma yimbe ngardin hakkillaaji wana goto san wadante subngoji di ko dendangal bibbe Côte d'Ivoire nabe mbadante di subngoji mido wawi jogade e daminare e goto e mon fof e hakkilantagal mum ngam subngoji dewdi lawol
fedde ko jep de Charles Blé Goudé ardi den to daaki hay goto fi subboji saati didin o wi'i ko faandi e dum ko yo organgal fejju hore buttu e nantondiral Abdulaziz Diallo Abidjan RFI
Abdulaziz Diallo to Mali rafindenago ana jokki beydade e wuddu leedi ndi guri kewdi egi e cercle de bankas dum ko e der diwal mopti wuddu leedi ndi sabu piande pellikul yankobe yimbi de guri ana ngondi e cadeeli kewde yele mabbe woni hebudi cuudi dobe motto nde wonno ndungu o wudi hejjabe kanyum e ardibe guri de ngadi noddanga fewde horebe leedi ndi ngam yobe balle Minati Diallo
Goto e horebe fedde dental sukabe peyi degon holliti alhali gondo e cercle bankas ana hulbini batte de piande gure kewde de nokure mbawali remude
vraiment ya beaucoup de
ina wadi gure kewde egude sabu kuliyan kobe be wadi janguji kewdi warangoli pewjadi hande miden lima fodde chapantati e jeedidi maybe miden bay wiide fodde gure nogas ngoppi ko dorde mabbe odo saha kam alhali o no hulbini kadi dum hawri ko saha tobo dum sababu hande bisnguli di ngandani ko
mbadata
adama konate yo goto e horebe sokura holliti e leede balde tati tan gure nay yimbe mun eggi e commune Sokura o e wi mako ko buri ujunere neddo woni ko wondi e tiidalaji batte di fitinaaji
jihadisten njaltini yimbe holirbe to logori e to kasoro e kulbinibe yebe eggudi galleji ko adi e be ngara be rayi manambien be diwi dennangal wonbe don yoga e ben holirbe de diwe chudo yi ko e der kaaji be gacci jawdele mabbe nay e bali e der galleji di ngala hay diga
ardibe de gure eggude tawtude fedde dental sukabe cercle bankas kolliti mette mudun en e ko lamu mali neldali be ballal de wonno ana buri lebbi didi ko di torraji puddiri e de nokkure dum e tawede be ngadi noddango fewde e lamu ngu kanyun e pelle de galda e lamu gamno e mbaviri hebude ko nyamete e balde garoje de
minati jallo a jarama
e refiji genshor e do chapande jeetati e jidi tobere jeegom
jigensor ko to worgo senegal kon sen gartido e lamorde de ciagal de lanu yuli nyalde aletini e der maji dakar fureji sapo e jeegom njaltinama do tufnde wokam yogo e di fureji ne tawe to sudu safridu kon kobe fallende woni wokam koreji e maybe be tawabe ton kulli sunari mumen e betterende be jogi hen ngam non wasno di tintudi jahgol be do sukabe natannobe dan lede de wani sarje fewde europe buliba yihini en hanki to sudu safridu ndu wokam ketoden jantore
sa yotima e damal morgo o adata da yide ko chumchi di dandi yankobe be bonino di mawbe luribe be no njodi sera dona no yie e jese mabbe sunare monde goto e jignabe be yewtidi e amen o wi wonde o habonoki o kabaro
mo musuma khalas sax ni khalat na di dem ci gali
mi meda mi jade mo migi jolde e lade de sabo natti wonde suka mo acci suka be dido wonno ko waddi mo jogido ngesa mum ni rema ma tawno mofti kalis mum kono so finiri yide yade wayno ta ko goto enen gandi dum kala baynorido dum en ganduda amen min ngacceta mo jaha
am ngando ko ja bayi
o andini kadi wonde alhali heptugol fureji di no nebi bayno anda ko woni sabu mayde mabbe
problem gi ma ñew fi
do tawda kam gonmi ko yi waddude e kayitaaji ngam yaltinde dum be mbi min wonde ko autopsie be ngoni e wadde min e mejam mede sikki autopsie foti wadede ko so tawi neddo andaka holko wari dum kono do yimbe fof ina kucciti e ko wari be yimbe ko woni lanaka sabu dum saktama e dendangal mejaaje rendodi fonno wonde kay ko wiide yobe jaggi do haande musibe mabbe ngari be dokke be nawbe nyaagono dum Allah be mbirnoy dum kono wonde do tan e der Dakar gelo subaka haanaangi muta ina yirlo dum don kam ko hunde mettunde mido andi non ko golle mabbe kono kam so hunde laabi jarani sikkeji
way ndirbu lere jorotul wor
e biyol Ibrahima Jien kalfinaado morgo o ko hebbingol kaytaaji di woni sabu neebugol jondi gol fureji di
boli ba sunare wonde e jamma ha jamma hanki mbien talato limori maybi e mabugol huberi tonto lady cameroon ina tolino e chapandi tato e jenay gani bebe ko no gasego den huberi yeni ko jamu no gasedi di ne jofi no gase tati ndudo leru to duala bisnguji di mbeltaki no golle de ngone yarudi ni to batin jilaw o sabo bembi wadi joni baldi tati ko woni mabbe kebani kabruji koreji mumen wonnobe den huberi Mariamu Mumini gilo duala.
Linyol do wadeni ha nokkure nde sare mahunde yibbi ha wuro duala digam jemma alat yabbinde ha warugo Kenya kikide be wurtini kadi yimbe chapane jego chapantati e jenay maybe no gas e gobo nawnube amma dutbe do reni fahinta hado ngam heftugo goddum ko da o maydo
min yotti haton nyalo mare alat dungum min don hado altine bon non may kanjum on yi min don hado diga fajira min do tefa min keftay
bodu de très mal très très mal
mi don mata nawdum masin wadan himbe chapan e tato mi andi ya sare man sey goto mi laari beteedo Ernest be bibbe mum dido tuttube kam mi laaray sam
yo restu je les ai pas vu
amakadi maunugo mahol yibbugol gol fu sanni kudede Jean Bedel
le bâtiment a lu sur le 30
ni balo majum fere mum do mari e chuudi chapan be tati e jego studio moderne ji gondi ga sera kam wol wanaka nden ha les bo be don no wada siyasa anniversaire so birabe mabbe himbe dubbe don no tawe ha ton kanjum on wadi min fotay min andal labdum himbe noy don no tawe ha ton
tamondeji heftugo yetbe kam timmi hado amma himbe mabbe yewray ko bojji saloribe be don dena gite do pidi ha babal gal jemmaynaage be do yelani gomnati lara jurumdum mabbe besta dabareji no linyol gol timminire do jawdum Mariam Momini Douala RFI.
Mariamu Mumini to Tunisie hanki pelle dawro ko wayne Ennahda e fedde witende Front du Sali National be ndenti ngam nyingdi lamu Kay Saïd e bi eri potal nde artat e der leedi ndi lamu gube do moƴitinede. Yamde jetati